cyacu rero buri wa mbere nkuko twabibasezeranyije abanyarwanda abanyarwandakazi ikiganiro kivuga kuyoboka mana na politike kuri isaha imwe cyangwa saa moja za nimugoroba i Paris mu Faransa ni isaha imwe i Kigali mu Rwanda ni ikiganiro rero nkuko bisanzwe mutegurirwa nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije n'umukozi w'Imana mvuga butumwa Pasteli Bahati nizera neza yuko mukanya tujye gutangira ikiganiro cyacu mbere yuko ntangira ikanuze ko yageze muri studio bwana Pasteli Bahati eske wabutwumva
yego ndabumva neza turi kumwe
yego murakoze cyane yego ndakumva ugira kuzamura izi neza cyane ha ukuntu abakudukurikirana rimwe na rimwe batubwira batari ku kiganiro cya sote kirumvikana ariko birasaba ko muzajya muzamura amajwi niko bakunze kutubwira nizere rero ko abadukurikiye bahibo batwumva neza cyane ubwo baraza kutubwira niba hari akabazo bafite mu rwego rwo kubagezaho ibiganiro numva amajwi asa naho ayayi ari magufi ariko ndizera ko bimeze neza rero Pasteli Bahati ndabizi neza yuko tutatangira ikiganiro nk'iki ngiki udasuhuje abadukurikiye ndagira ngo ngusabe bwana Pasteli Bahati kugira ngo banze gusuhuza abadukurikiye hanyuma nurangize ubonere wakanya ko gusenga kugira ngo dutangize ikiganiro cyacu nyirizina murakoze
ya murakoze cyane ndasuhuza abantu bose bari kudukurikira n'abazadukurikira mu kiganiro cyacu cy'uno munsi nkuko Benoit babwiye nitwa Laurent Bahati ndi umushumba ndi umwigisha wa Bibiliya nkaba ndi mu gihugu cy'u Buholande kandi ndabashimira ko mudukurikirana buri munsi murakoze
yego noneho mwahita Thomas twasenga
reka twegere imana dusenge mbere ko dutangira ibiganiro byacu kugira ngo umwuka w'imana dufashe kubisobanukirwa tudakoresheje ubwenge bw'abana b'abantu ariko dukoreshejwe no guhumekerwa n'umwuka wera urakoze mwami imana icyubahiro n'ishimwe bibi byawe turi hano kugira ngo mwami imana tuvuge ibigwi byawe no gukomera kwawe n'imbaraga zawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi ndasaba rero kugira ngo uduhumekereho amagambo y'ubwenge ashobora gufasha abantu kugira ngo basubire mwami imana muri gahunda yawe cyangwa se mu mbabazi zawe no mu buntu bwawe nukubane natwe kandi aho bari hose mwuka wera abafungurira imitima yo kumva no gutahura no gusobanukirwa ibihe turimo kugira ngo abantu bamenye uko bakwiyegereza n'ukuntu bagusenga n'ukuntu mwami imana baba ibikoresho byawe urabizi ko u Rwanda n'ibindi bihugu bituranye nabyo nibisa nk'ari ibihugu bifite umuvumo w'intambara zidashira n'amatiku n'inzangano n'amacakubiri n'umwiryane ariko ni igisubizo kiri mu maboko yawe nta wundi muntu ubifite igisubizo atari wowe rero turakwiyambaza kugira ngo ubuntu bwawe bwigaragaze kandi wongere uhuze abantu uhuze abanyarwanda baba umwe bakundane baba bavandimwe umuntu wese ababare mugenzi we kuko biteye isoni kubona turutwa n'abanyamahanga bitwa abapagani bashyira hamwe batagusenga bagakundana bagafashanya ariko abitwa ngo baturuka mu karere k'ibiyaga bigari bafite hafi imirongo 85 babizera ariko turi mu mwiryane n'intambara zidashira dutegereje kubona ukuboko kwawe guhindura amateka nk'uko wahinduriye abisirayeli ubuntu n'imbabazi zawe bibane natwe mu izina ryawe ryera amen
amen amen banyarwanda banyarwanda kazi rero nanjye nkuko natangiye mbibwira nitwa umuhoza nkaba umuhoza bino ntuye mu Faransa ikiganiro rero cyacu kigiye gutangira ariko ngo niho umwanya wo kubasuhuza aho muherereye hose ku isi abatwumva ndetse n'abazatwumva abazakomeza kutwumva kuko ibiganiro nk'ibi ngibi bikomeza kuba kubikwa ku buryo igihe cyacyo cyose aho ufunguye ikiganiro bacyumva ndasuhuza rero n'abo dufatanyije cyangwa se abo turi kumwe mu buhanga bw'ibyuma bakomeje kudufasha kugira ngo amajwi yacu abashe gusohoka neza kandi agere ku batwumva neza cyane rero nk'uko abanyarwanda abanyarwanda kazi bakristu bayoboke b'amadini atandukanye mwagiye mwumva ikiganiro cya mbere twakoze iki ni ikiganiro cya kabiri umuntu atavuga ko gitandukanye cyane n'icya mbere ariko ibibazo nyirizina turagenda tubigarukaho aho tugaragaza cyangwa se pasiteri pasiteri waza gushyira kuri mute kugira ngo hari ukuntu amajwi arimo asohoka yego murakoze nk'uko rero banyarwanda banyarwanda kazi twagiye tubiganiraho twa pasiteri Bahati yagerageje kudusobanurira cyane ukuntu Bibiliya igice cyayo kinini cyane ari politike ariko mu by'ukuri iyo politike ikaba ari politike ifite uburyo bwiza umuntu yavuga yuko ijambo ry'Imana muri iki gihe cya kera cyangwa isezerano rya kera ryo ryafataga umwanya munini ndetse Imana yageragezaga kwigaragaza inshuro nyinshi cyane tugerageza kubihuza rero n'ibibazo biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubwo rero twasozaga ikiganiro cyacu twabararike yuko tutazajya dutinda kuko iki ni ikiganiro kizajya gihoraho buri wa mbere reka rero ntatinze mu magambo ngiye kubaza Pasteur Laura Bahati ikibazo gikurikira kugira ngo adusobanurire nk'umuvugabutumwa kandi nk'umwigisha wa Bibiliya na Pasiteri ikibazo kimwe nibaza ntekereza nuko abanyarwanda bakibaza hanyuma noneho dukomeza ikiganiro cyacu Pasiteri Laura Bahati ngiye kukubaza ikibazo giteye gitya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni naho twibanze cyane kuko twagiye tuvuga yuko tuzagenda tunagaruka mu karere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uko bwije n'uko bukeye cyangwa uko iminsi igenda ishira n'indi izagenda iza twumva abanyarwanda bashimutwa abandi bakajyanwa mu nzu z'imbohe abandi bakicwa mu by'ukuri ibyo bintu tukabyakira tukabyumva aba bantu baba bakorerwa ibyo bintu n'abanyarwanda babarizwa mu madini atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abakristo babandi basabwa amaturo ibya 10 batanga buri cyumweru ariko mu by'ukuri iyo bano bantu bashimuswe abayobozi b'amadini atandukanye ubwo ndavuga abayobozi b'amadini atandukanye birinda birangira ahubwo byumva ku mbuga nkoranyambaga mu maradi atandukanye mu miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa kiremwa muntu yariyo atabarizwa mu Kristo watangaga ibya 10 n'amaturo ba pasteri ba bishopu ba apotre kibagerageza kuboneka ngo bagire icyo bavuga kuri abantu bashimoswe aba bantu iyo bafunzwe bagasohoka muri za gereza za igihe kigeze wenda kuko bafite imiryango bakomokamo ya gikristo ndavuga amadini iyo basohotse kenshi iyo bageze mu rusengero twumva yuko bagiye gutanga ubuhamya bakakirwa ndetse ngo hakavugwa za haleluya nyinshi bikarangira basabwe yuko bazatanga icya 10 n'amaturo cyangwa se basabwa gutanga ituro ry'ishimwe kuko bavuye muri gereza nyamara aba bakristo amakuru menshi atubwira ko igihe baba bari muri za gereza igihe baba bafunze ubwo ndavuga kubafunze nti ubwo nayo imaze kuva ku kibazo cy'abashimuswe batavugirwa aba bantu ntago akenshi ba pasteri cyangwa se ba bishopu cyangwa ba apotre bajya bakunda kugaragara bagiye kubasura aho bafungiye mu magereza si ubwo gusa hari abicwa ba bishopu na ba pasteri ndetse na ba apotre n'abashumba na ba musenyeri n'abandi n'abandi ugasanga aba bantu birangiye gutyo ntatangazo ritangwe ko bamaganye ubugizi bwa nabi bwa kuri umukristo watangaga icya 10 n'amaturo bikarangira gutyo tugasezira tukemera ko umuntu yapfuye byarangiye tukajya dukora gahunda yo kumwibuka nibura rimwe muri mwaka cyangwa bane niba nibukwa bwana pasteri Rora Bahati uri umuvugabutumwa twatangiye tuvuga ku ijambo ry'Imana cyane cyane Bibiliya harimo politiki utwibaza yuko guceceka kwabo bakozi bitwa ko ari ab'Imana hejuru yabo bantu bashimutwa bitwa bafungwa hirya no hino ibyo bintu bibakorerwa byaba ari politiki umuntu yavuga yuko igendanye n'iyobokamana ijambo ni ryawe pasteri
murakoze cyane kumi ijambo no kumbaza icyo kibazo ndasagato nugaruka mu by'ikiganiro cy'ubushize twavuganyeho twaganiriyeho kwa mbere w'ubushize wibuke muvandimwe Benwa ko nakubwiye ngo buriya abaturage bafite ahantu habiri bashyiramo imbaraga zabo n'ubuzima bwabo ni amatsinda abiri ni muri politike no mu iyobokamana umuturage agomba kuba abarizwa mu gihugu kimuyobora n'ubwenegihugu bwe kandi umuturage akagira naho abarizwa mu byo twakwita vie spirituelle cyangwa se ubuzima bwo mu mwuka mu buryo bw'idini idini rikitwa ko rihagarariye umuturage mu buryo bw'iyobokamana guverinema cyangwa leta ikaba ihagarariye umuturage mu buryo bw'imibereho myiza n'ubuzima busanzwe aho rero abaturage bahashyira imbaraga cyane bagendera ku mategeko y'ubwoko bubiri bagendera ku mategeko ya leta ibayobora bakongera bakagendera ku mategeko y'amadini barimo urumva ko ni ibintu bibiri basaba imbaraga bakoresha imbaraga nyinshi mu mafaranga yabo mitungo yabo nko mu mategeko ya Kayizari nk'uko bikwiye bagasora bagatanga imisanzu ibintu byose bigakorwa bakishyura amazi imiriro mu mazu yabo ama internet n'ibindi bisabwa mu buzima bwa buri munsi ariko byagera ku idini bakariha amafaranga idini ritari bubaha amashanyarazi ritari bubaha amazi ritari bubaha icyo ari cyo cyose ahubwo idini bakaritera inkunga y'amafaranga yabo kandi mu mitima yabo mu by'ukuri baba bigishwa yuko bakorera Imana cyangwa se ngo bari kwirundanyiriza ubutunzi ngo uko ngo imirimo izabaherekeza nuko ikinyoma cya Bibiliya kibabwira ngo bitange cyane imirimo yabo izabaherekeza niyo mpamvu yo gutanga ibya 10 n'amaturo inyigisho z'ibya 10 n'amaturo nazigishijeho imyaka 5-6 itambutse abazazishaka bazazikurikirana mbere kuko ni ibya 10 birimo ibinyoma n'amaturo arimo ibinyoma mu isezerano rishya. Ariko reka tugaruke cyane ku kibazo wambajije. Mu by'ukuri ijambo kwitwa abashumba Yesu yavuze ku ijambo ryitwa umushumba agenda atanga ibimenyetso cyangwa se ibigaragaza umushumba nyakuri. Umushumba yita ku ntama, kuvuga araziragira mu rwuri rwazo zishakira ibyo zirya kandi azicungira security, umutekano mu gihe cyose isega ryaza kumunyaga intama cyangwa se isega rya intare yaza kumunyaga. Ababaye abashumba barabizi, sinabaye umushumba gukuragira inka cyangwa ihene cyangwa intama, ariko mbi ndabizi mu buzima busanzwe ko umushumba acungira umutekano amatungo yiwe. Yesu rero aravuga ngo ati jyewe ndi umushumba mwiza, niwe wiyise umushumba mwiza. Ibyo tubibona mu gitabo cya Yohani Evangeli ku gice cya 10, baze kuhasoma. Yesu ntiyongeye kuvuga abandi bashumba bazabaho n'abazaza, niwe wivuze ko ariwe mushumba mwiza wenyine, niwe wihamirije. N'intumwa ziwe zaramuragiriraga zikamuzanira abantu ngo Yesu ababere umushumba. Abanyarwanda cyangwa se abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari kanini ikibazo basangiye n'abandi Banyafurika, abantu badashobora
reka turebe uburyo tugakemura, reka turebe uburyo tugakemura, ariko komeza komeza ndibaza ko gasanaga nagagaze komeza.
Ikibazo cy'abantu bo muri mu karere k'ibiyaga bigari bizera abantu cyane kandi bakagarukira ku bantu, bakogeza abantu, bakabagira ibigirwamana, ntibarenge ku bantu ngo bagere kuri uwo Yesu Kristo bababwira kuko ariwe mushumba mwiza. Ni ukuvuga ngo abapastori cyangwa se abashumba madini nibo bababera aba intermediaire, orke nabo ubwabo bashumba iyo mana nta niyo bageraho nabo ubwabo. Urambajije uti rero ni gute abantu banyagwa utwabo bagasenyerwa bagashimutwa bagafungwa bakarenganywa babayobozi babo b'amadini ntibagire icyo bakora? Mu by'ukuri mwene Data Benoit, wibuke dusubire mu mateka ya kera mbere ya 1994, abantu babayeho kuri guverinema za Habyarimana na ba Kayibanda, ubisuzumye neza wasanga icyo gihe abashumba uko bitwaye b'amadini nabo ubwabo bakoranye na leta babaye indyarya iyo myaka yose, ariko buzuyemo amacakubiri y'amoko. Ibyo bintu byari bibihishemo igihe kirekire, byaje kwigaragaza igihe cy'intambara ya 1990 itangira ikagenda ikagera mu gihe cya 1994. Ubuke ko abashumba b'icyo gihe batanze abayoboke babo babita Abatutsi, bakabaha interahamwe ngo zibice. Amadini yagize uruhare mu bya genocide. Icyo cyari kimwaro gikomeye ku bayobozi b'amadini. Ngira ngo muranyumva neza.
Yes, gatare kuri gatano kabisa. Komeza. Ya.
Okay. Abayobozi b'amadini baje kugaragaza ibibihishemo muri 1994, bafata abayoboke babo bakamenya ko ari Abatutsi bakabatanga ku nterahamwe zikabica. Yaba ari Kiliziya Gatolika, leta ya Kigali irayibirega, yaba ari ayo madini yandi y'abaprotesta, bose bagiye bagira uruhare rwo gutanga abayoboke babo bakabicisha bakabagambanira. Ndibuka umugabo twari tuzinanye umunyacyangugu, sindibu umuvuga izina atagira abamumenya, ariko mu buhamya yaduhaye kandi yagiye no muri gacaca yatubwiye ukuntu yariho aracuranga gitari, ari umucuranzi wa gitari muri cyace muri eglise mu rusengero. Interahamwe zikaza kumusaba abapasiteri bari mu materaniro saa yine zo ku cyumweru, abapasiteri ntibamuhishe, ntibamutabare, ntibanamukura aho hantu ngo bajye kumuhisha cyangwa ngo banegosiye n'interahamwe zashakaga kumwica azira ko ari umututsi. Hanyuma bakamukura kuri gitari bamujyana hanze bamuhereza interahamwe zimumanukana mu kabande zijya kumwica ari intama yabo. Ibyo kandi byabaye mu itorero rya Gihundwe, iyo bita ADPR Gihundwe, kuko niho yari umumambri, ni inshuti yanjye turazina, yatanze n'ubuhamya muri gacaca. Yarokowe n'abayisilamu bari bamuzi bakinanaga nawe umupira, bagenda batanga 50,000 bamwambura interahamwe bamuhisha amezi atatu. Kugeza ubwo intambara yarangiye abona kujya mu buzima busanzwe, n'ubu ngubu araho ngaho i Kigali, simuvuga ariko amazina. Icyo ushaka kuvuga rero ni iki? Amadini mu gihe cy'intambara avano na 94 afite isoni n'ikimwaro kuri leta iriho, kuko batagize icyo bamara mu gihe nk'icyo. Abaje rero nyuma, amadini yadutse nyuma ya 94 ku butegetsi buriho ubu, nabo bashatse kwigira abamarayika na intimidasyon iterabwoba bafite, kuko bafite ikimwaro, ntibashobora gutinyuka kugira imbaraga ziruta iza leta mu gihe cyose leta ifite abantu yikanga yuko bayibangamiye mu butegetsi bwayo, cyangwa se nimba hari abaturage b'abayobozi bafite gahunda yo kwambura abaturage babo ibyabo. Nta muyobozi w'idini ushobora gutinyuka kugira icyo ajya kubaza ku bayoboke. Ndetse n'ubu tuvugana, Benoit, ubu tuvugana, shaka kukubwira ngo abo bayobozi b'amadini ni hahandi. Wa mwuka w'abadayimoni wakoresheje ba bayobozi b'amadini ba 94 mbere ya 1994 ni nawo mwuka uri gukoresha b'iki gihe. Ubu bageze nabo ubwabo aho bagambanirana, bakagambanira ba bayoboke babo. Abatagambaniye abayoboke babo, iyo bumvise ko umuyoboke wabo hari icyago kimugezeho cyo gushimutwa, gufungwa, gusenyerwa, kwamburwa, ntabwo abo bayobozi b'amadini bashobora gutinyuka ngo bagire icyo babaza n'icyo bavuga, kuko ikintu kitwiyoboka mana mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari nta gaciro Imana ihafite, kandi ibitewe n'abiyita abakozi b'Imana ari abakozi ba Satani. Kubera iki? Kubera ko mu isezerano rya kera icyitwaga umuhanuzi cyangwa se umutambyi yabaga afite imbaraga n'ubushobozi n'igitinyiro kiva ku Mana kimuriho, icyatumaga uwo muhanuzi ashobora gutinyuka umwami n'ibikomangoma bye n'abatware akababwira icy'Imana iri kuvuga ku gihugu. Ibi bihe turimo rero ntibishoboka, kuko Imana ivugisha abo yimitse kandi ikabaha igitinyiro n'icyubahiro, abapagani n'abategetsi b'isi bagatinya uwo muntu kuko bamubonamo presence y'Imana. None se Benoit, abantu barajya kuvugira abayoboke babo nta gikundiro cy'Imana kibariho, nta bwiza bw'Imana bubariho, nta hishurirwa ry'Imana bafite, n'abantu bahakirizwa, n'abantu bishakira indamu, n'abantu bishakira imibereho, n'abantu bishakira icyubahiro, n'ababizinesimani, kugeza n'ubwo bajya gufata inguzanyo mu mabanki ngo barubakire Imana isengero. Imana bayisabira inguzanyo ngo bayubakire isengero, bari yubakire inyungu zabo, amaduka yabo, amabutike bakabishyira Imana ngo ni Imana bari kubakira. Abantu rero badafite ubwenge, badashishoza, si ibi tu abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari bahubuka badashishoza badakontrola bagatanga imishahara yabo bagatanga imitungo yabo bakubgabo bakisubiza mu bukene kubera ubujiji ntibishoboka rero ko abo bantu badafite igikundiro cy'Imana batimitswe n'Imana biyimitse ubwabo batinyuka kujya kurenganura no kubariza abayoboke babo akarengane bafite kuko ntibimitswe n'Imana niba ubwabo biyimitse kubw'inyungu zabo sinzi ko ikibazo cyawe ngisubije neza rero ndangiza bwa buswa n'ubujishi abayoboke babo bagahita bajya mu makanisi iyo barokotse icyago cyo kwicwa cyangwa se gufungwa ngo bagiye gutanga ituro ry'ishimwe uratanga ituro ry'ishimwe ku bantu bataku batigeze bakurenganura batigeze bahaguruka ngo bakuvugire uzarebe mu muryango muri famiye iyo papa w'abana afunzwe famiye zose zirahaguruka iyo umwana mu muryango ahagurutse afunzwe cyangwa agahohoterwa imiryango iraterana kuri iyo bwabaga ngo afungurwe agarurwe mu masengero ntago ari za famiye mu masengero ni za business niyo mpamvu iyo umuntu ageze mu byago ari mu mambure wa eglise ntacyo eglise yamumarira kuko n'aba businessman ndaguha urugero rufatika tuvuge ku biri kuba tudaca ku ruhande iyo rusesabagina agambanirwa n'umuntu usanzwe utari umupasteur cyangwa se umubishop byari kumvikana rwose iyo ni imikino ya politiki ibaho n'ibisanzwe ariko gutinyuka umuntu ufite kariya kane ka pastorale yashyize ku ikoti agahagarara n'imbere y'abantu akavuga ngo ni bishop ni apotre akagambanira umuntu wamwizeye nk'umuntu w'Imana akamutanga mu maboko ya Kayizari I'm telling you ibi bintu ntibishobora guha ubwenge abayoboke b'amadini ngo bace ubwenge bamenye ko bayoborwa n'amasegaryana Yesu yaravuze ngo genda umushumba mwiza bambanjirije barabajura n'abanyazi nibyo twavuze n'ubushize Yesu niwe mushumba mwiza abanyarwanda ntibashaka kuyoboga Kristo mu mitima yabo ngo ababere umushumba bo bakundi ibigaragara niyo mpamvu kugeza ubu abantu bakiramye ibigirwamana bagisenga ibigirwamana basenga ibiboneka bakaramye ibiboneka bakogeza ibiboneka Yesu utabone kuri mu mitima ntibiyumvisha ko bamufite mu gihe batari kumwe n'abana b'abantu babayobora mu iyobokamana sinzi ku kibazo cyawe ngisubije neza murakoze
urakoze cyane Pasteur Irora Bahati ku bisobanuro byawe byiza cyane umuntu aramutse yumvise ibisubizo utanze ashobora guhita avanamo ibibazo byinshi cyane cyangwa se akaburi n'icyo avuga agacicika kumvirwa kuko uravuga ibintu bikomeye kandi mu by'ukuri bigaragarira buri wese iyo abyumvise aho watangiye uvuga uti mu by'ukuri abapasteri bafite isoni n'ikimwaro gikomeye kuko byonye urugero utanze mu 1994 mu Rwanda igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'iyo ntambara byagaragaye ko amadini yijanditse muri ibyo bintu uhereye kuri katolike ukamanuka no kuba protestant icyo ni ikintu kimwe mu bintu by'ikimenyetso gihari umuntu atiriwe agiye mu byanditswe muri bibiliya ubwo turabumwe turavuga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho mu by'ukuri usanga muri za gereza harimo bapasteri tugingira ngo ibintu byitwa bishop na za apotre zari bita ibyari bitaratera ibyo bije nyuma y'intambara ariko abapasteri bafunzwe mu Rwanda ni benshi cyane yewe n'abapadiri bagiye bagaragara muri ibyo bintu ni benshi cyane bigaragara rero yuko mu by'ukuri kiriya kintu wari uvuze yuko icyubahiro kiri ku bapagani nicyo kituma abita ko ari abakozi b'Imana birukankira kurangamira cyangwa se kurarikira kumva yuko abapagani babayowe mu rwego rwa politike aribo bagomba kuyoboka kurusha kuyoboka ariho hahandi wavuze yuko Yesu ariwe mwongeri ariwe mushumba uragira ize ibirura ntibishobore kuba byaza ngo bitware niyo byaza agahaguruka akabirwanira vraiment usubije neza kandi mu by'ukuri umuntu utumva ibisobanuro utanze ngirango wenda yaba afite ikibazo cyo kutumva neza rero tugiye gukomeza tukubaza ibibazo ngiye kukubaza ikibazo gishimikiye nanone kuri ibyo ngibyo kugira ngo abantu bakomeze bumve kandi tunabaha umwanya wo kuzajya batanga ibibazo byabo nuko babahe nomero ya telefone cyangwa se nomero ya telefone yacu ya WhatsApp babone imbere yabo reka nkubaze ikindi kibazo kimwe kishamikiye kuri ibyo ngibyo. Kera igihe mu isezerano rya kera mu by'ukuri bibiri igaragaza yuko abahanuzi bahanuriraga cyane abami, kandi abami umuntu washatse yavuga yuko ari bo bayobozi b'igihugu cyangwa se ba perezida b'ubu ngubu b'ibihugu, ni nako bimeze. Abo bami rero babaga bafite abahanuzi bakabahanurira bakababwira icyo Imana ishaka, cyangwa se ku bundi buryo Imana igatuma umuhanuzi umwami cyangwa perezida wa Repubulika hari ahantu yateshutse. None pasiteri Rorabahati, kuki ibintu byahindutse tutakibona abahanuzi baza guhanurira abayobozi b'igihugu, usibye ko hari aho nubise perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kuvuga ati genda ashaka kubona n'Imana jyewe nayo life tureba n'amaso ku maso kandi nyibwirira, kuko niba yemera ko ndi perezida yagombye no kwemera yuko nagira icyo mbwira abanyarwanda. Ndakubaza rero icyo kibazo, ni gute uyu munsi abahanuzi bataboneka kandi bahanura ibintu by'ukuri dushobora kubona ko bifite ukuri bifatika bishobora no kuba icyo byahindura ku mibereho y'abaturage bahangayika?
Ya ni byo nyine ubundi nkomeza kukubwira, iyo abantu bihagurukije bakiyimika ubwabo bakiyita abakozi b'Imana bakiyita intumwa bakiyita abahanuzi bakiyita abashumba, ibikorwa byabo bakora nibyo biba bizabakoza isoni. Reka nkubwire ijambo rimwe, ikintu giteye isoni nka mbere y'intambara mu makuru mfite cyangwa se mu byo nakurikiranye, ntabwo nari ndi yo mbere y'intambara, ariko muri imyaka itambutse yose twumvise amakuru kandi nayo impamo abantu bose barayamiriza, message ya situation ya kiriya gihugu cy'u Rwanda. Inkuru mfite n'abandi bafite bavuga ko leta ya Habyarimana na guverinoma ye ngo bigeze guhanurirwa n'umugabo witwa Magayane, babanza ari mu myaka ya za 78 79 simbizi, ariko numvaga ari kera, ngo ababwira ubutegetsi uko buzasimbura. Ariko nshaka kumenya ko Magane yaba yari umupastori cyangwa yari igiki mu mwiyobokamana, bambwira ngo ntacyo yari aricyo cyose, ngo yari umuntu gusa wahanuraga akoresheje ibyo bita indagu, impano karemano kavukiriza ku muntu akavuga ibizaba bikaba. Iyo uganiriye n'abanyarwanda bamuzi cyangwa se ku ma YouTube bakubwira bati mu by'ukuri by'uriya mugabo yavuze byose tugenda tubibona. None dore ikibazo jyewe mpita nibaza, ni gute Imana yasimbutse abapastori bari muri icyo gihe muri iyo myaka kuri iyo ngoma ya Habyarimana, abo muri za Kiliziya Gatolika, abo muri za Anglikane, za Presbyterienne, za Methodiste, za Batiste, za Luterienne n'andi madini y'icyo gihe, abitwa abakozi b'Imana bari bariho icyo gihe ntibabihishurirwe, ahubwo bikabwirwa umupagani, Imana ikabishimira umupagani akaba ari ubibwira guverinema y'icyo gihe yari iriho ya leta ya Habyarimana. Kuki? Kuko iyi Imana igiye guhishura ibintu ntabwo ihishura ngo ivuge ibintu bihwanye n'irari ry'abantu n'ibyo kamere z'abantu zishaka, ahubwo Imana ihishura amagambo akubita za kamere z'abantu ngo zicishwe bugufi. Ntibishoboka rero ko abapasiteri ntabo biyita abakozi b'Imana bimitswe ubwabo bakiyimika bakimikwa n'abantu b'abamisiyoneri b'abazungu n'abasenyeri n'abapadiri n'abapasitori ntazi, ngo Imana ibe yabacishamo message bayishyira aba autorite. Ntibishoboka Benoit. Impamvu bidashoboka ni uko icya mbere abo bapasiteri ni abanyacyubahiro, icya kabiri ni abashakandamu, ni ugutungwa n'amaturo n'ibya cumi n'ibyubahiro byo kwita abakozi b'Imana, ikindi ni abanyabwoba. Mesaje nk'izo zije ntabwo Imana yazibanyuzamo kuko batazivuga uko zikwiye kuvugwa, niyo mpamvu Imana ihitamo kuzinyuza mu bantu bitwa ko ari abapagani bakizera, kuko abo bazivuga uko ziri nk'uko umwuka w'Imana abishaka. Icyangombwa nuko zigera kuri banyemezo icyo ni cyambere icyakabiri gitere gisoni nagiye numva makuru avuga ko ngo president w'u Rwanda Kagame ngo hari abantu bagiye bamugezaho message imana yabahishuriye ariko ndibuka ka video kamwe numvise avuga ngo kuki yo mana nange tazi kanyibwirira nuko na ubivuze ni gute message iva ku mana ishobora gutu kujyanwa n'umuntu uturutse iyo ngo za Rusizi cyangugu uturutse iyo ngo za Kanyarira uturutse iyo ngo za Kizabonwa guturutse iyo ku isumo umuturage w'umuturage utanazwi akaba ari uza gutanga message zikakaye akazihereza ubuyobozi cyangwa president w'igihugu cyangwa se gouvernement mbo sometime arazitanga kicwa akaba yapfa sometime ashobora kuzitanga ntiyicwe bakamureka akagenda akamwihorera kuko imana imugira ubuntu bwo kumwongerera kubaho I don't know ariko kenshi umuntu atanze message nyakuri zivuye ku mana zicyaha president w'igihugu cyangwa umwami cyangwa umuministre cyangwa umusirikare wari we wese akenshi abantu ntabwo imana izitanga kugira ngo inezeze kamere muntu izitanga kugira ngo kubite kamere muntu ice bugufi ibyo tubizi kuri message za Yeremia tubizi kuri message za Eliya kuri Ahabu tubizi kuri message za Mikaya imbere ya Ahabu nyine message za Ezekieli za Yona za Hosea za Malaki za Zefania za Zekaria zari message zikakaye zityaye kuko zaracyahaga izo kamere zo kutumvira imana n'abisireli nizo bari bafite ni meme shows ni kimwe igiteye isoni rero ni kiki ubundi izo message zikakaye kandi zikomeye zicyaha abategetsi cyangwa zicyaha guverinema yitwara nabi ntago zakagombye kugenda ntago zakagombye kujya gutangwa n'abasivile ubundi zari message zakagombye gutangwa nabo biyita abakozi b'Imana par exemple nko mu Rwanda turumva ngo harabitwa ba Rutayisire Antoine harabitwa bagitwaza banavugeyo bajya gushakira amaramuka handi yabitwa ngo ni ba rugagi ngo ni ba Rwandamura ngo ni ba sinzi n'abandi nagiye mbibagirwa amazina abo nibo bakagombye gutwara izo message kuko bo bitwa ko ari abakozi b'Imana bakitwa yuko ari abashumba bazwi bafite abayoboke benshi babakurikira ariko kuko ari abanyabwoba en principe bakagendera ku ijambo rivuga ngo rutamvaho bitanturukaho icya gatatu akavuga ati sinshaka kwiteranya na leta icyakana akaba yubakiye mu gushaka amararo n'amaramuko muri ba bayoboke be ngo bamutunge icyagatana akaba yubakiye ku cyubahiro no gushaka igitinyiro ntabwo abantu nk'ab'Imana ishobora kubanyuzaho message izazinyuza ku bantu njya mbibona no kuri YouTube abadamu bambaye udutambara bahanura bavuga ibigiye kuba ni gutyo ibyo byose ntabwo byakagombye kuvugwa n'abayoboke byakagombye kuvugwa n'ababayobora me ndagaruka rero message yose icyaha kamere mu ntabwo Imana ipfa kuyiha uwibonye wese niyo mpamvu kino gihe muvandimwe Benwa bigoye kubona abantu baza bagahanurira leta cyangwa se bagahanurira community naka itsinda naka bakaribwira ibigiye kuri baho so iyo uje kubabwira ibyiza Imana ibahaye amamodoka Imana ibazamuye mu ntera Imana irabaguye u Rwanda ruzanyuramo imihanda izenguruka mu kirere hagiye kuba hano hagiye kuba paradizo hari ubukungu bw'amabuye y'agaciro ari ku musozi naka ni kuwiteka mbwiye rabashanda rabasatakira bakavuga muri za ndimi zabo abo bahabwa mikrofoni hari ngo uwigeze kuzenguruka u Rwanda nawumvise ngo aragenda arahanura aravuga ngo nta ntambara izaba muri iki gihugu kiretse imyaka 100 nirangiye ngo azengurukana na drapo y'u Rwanda naramukurikiye kera hashize igihe ariko ndamureba mpita nibuka umuhanuzi witwaga Mikaya wahanganye n'abahanuzi hafi 450 imbere y'abami babiri witwa Ahabu na Yehoshafati mu gihe umwuka w'Imana wari umaze ngo guteranye imyuka yose ngo hanyuma ngo Imana irabaze iti ngo ninde uzashuka ahabu ngo aguhe mu ntambara kugira ngo ibyahanuwe na Eliya risohore ngo umwuka umwe uravuga uti ngo njyewe nzamushuka ngo noneho ngo Imana irabaze iti uzabigenza gute ngo umwuka uravuga uti njye nzajya mu bahanuzi be nzajya mu bahanuzi be mbakoreshe kandi ibyo byavugwaga na Mikaya Mikaya ngo abwira umwami ngo nuko bimeze ngo kandi nugende ugatabaruka uzamenye ko ntari umuhanuzi wa Isirayeli baramufata Mikaya baramufunga yari amaze kubwira umwami ko atibeshya ngo aragaba igitero ku mwami Beni Hadadi kuko azahita apfa kandi niko byagenze ariko Mikaya nawe kumuzana byatewe n'umwami witwaga Yehoshafati yavuze ati aya nibyo aba bahanuzi 400 simbyemera eske nta wundi muhanuzi uhari kuko bari abami bubaha Uwiteka umwami yubahaga Uwiteka ni Yehoshafati ariko undi ntiyubahaga Imana ahabu yari yaranze Imana kubera ibigirwamana n'amapfuti ye n'ibyaha bye no gusenga ibigirwamana ariko uwubaha Imana aramubwira ati ntabwo nize iby'ubu buhanuzi eske nta wundi muhanuzi uhari umwami mugenzi we kugira ngo amwikure aramubwira ngo hari undi uri aho ngaho ngo ariko ntajya mpanurira ibyiza ngo hanurira ibiteka byose undi aramubwira ngo ya ntacyo bitwaye muzane nawe tumwumve ababwira ayo magambo rero maze kuvuga ariko ibyo yababwiye byasohoreye kuri aha ntabwo yagarutse ntabwo yatabarutse ngo agaruke amahoro rero ntibishoboka iyo igihugu kivurungana kigakora ibidakwiye gukorwa cyangwa umutegetsi hanyuma ngo uzabona abapasiteri cyangwa abapotre cyangwa abaki batinyuka kujya kumubwira oya ntibishoboka kubera iki ubwoba isoni kwikura amata mu kanwa gutinya ko yafungwa gutinya ko yakwicwa ntibishoboka mu gihe nk'iki ibyo rero biraterwa n'iki biterwa n'uko uhereye ku isoko y'abitwa abakozi b'Imana baba baratukishije Imana bakayitesha agaciro none bigatuma n'abapagani n'ubutegetsi buriho nabwo butesha ya mana agaciro Imana ikaba expired mu bantu mu baturage kiretse igihe Imana izavugurura ibintu mu mitima y'abantu ikazana amaraso mashya n'imitekerereze mishya n'inyigisho nshya n'abakozi bashya n'abategetsi bashya icyubahiro cyo kikazongera kikagaruka bitari uko ntago bishoboka sinzi ko ngusubije neza
ha uransubije usubije neza cyane nta nubwo uransubije kandi reka nange ngire icyo mvuga watinye kuvuga ubwo nawe uzikubita gashyi n'ugatinye ko bavuga abo bantu babagenda bahanura babeshya abanyarwanda nubwo mubaza nange harutwo ngenda nkuramo nibuka twagiye tubaho hari bishop umwe witwa apa ni bishop Rwandamura niwe muntu nubise ngo wazengurutse u Rwanda rwose agenda ku mbibi zose arusengera avuga yuko mu by'ukuri mu Rwanda nta ntambara izongera kuhaba ariko nk'uko wari ubivuze mu kanya gashize uvuga kuri Rusesabagina araregwa ngo ingabo ze zateye zikinjira mu Rwanda zigatera abaturage bagapfa abandi bakicwa ngo abandi bagasahurwa ngo ntituvuze abasirikare bapfuye iyo sinzi ni umuntu yashyira muri kategori y'intambara ariko reka tuze kuri icyo ngicyo nivugeho gatoya gusa ko uwo mukozi w'Imana Rwandamura mu minsi yashize ari mu bantu bamwe bafunzwe mu Rwanda niba nibuka neza yafunganywe n'abandi bapasiteri ngira ngo bari barimo na rugage ariko baje kugira aho bararekurwa ariko kuva Rwandamura yafungurwa ntabwo ndongera kumva uyu mu bishop agira icyo abwira abanyarwanda cyangwa se yongera kugira icyo avuga aho niho hahandi wigeze kuvuga yuko abategetsi iyo bafite ububasha no gukomera abakozi bitwa ko ari ab'Imana babona mu cyubahiro cy'Imana hasigaye bakajya kubikubita imbere bagahanura amakosa nicyo nagira ngo nongere noneho reka ubaze ikibazo kindi kimwe ndabona amasaha yacu arimo agenda kandi twijeje abanyarwanda ko tutazajya dutinda kuko ni ikiganiro kizagenda gihoraho kereka ibindi wenda waba ushaka kugira icyo uvuga ikibazo cya nyuma hari ikintu ndagira ngo abanyarwanda bumve neza ntabwo ari ikibazo cya nyuma ngo wenda bumve ko dushyize akadomo kuri ibi bibazo tugenda twigarukaho ahubwo ni ibibazo tuba twumva yuko tugomba gusigira abanyarwanda basigare babitekerezaho ikibazo cya nyuma numva nshaka kukubaza niba umwanya udukundi wenda turaza kongera ariko ndashaka kubaza ikibazo giteye gitya kiti ni izihe nshingano z'abanyamadini cyane cyane mu nzego z'ubutegetsi nk'abayobozi b'igihugu abayobozi batandukanye mu gihugu iyo tuvuga ubuyobozi bw'igihugu ntabwo tuba tuvuga perezidansi gusa tuba tumanuka tukagera no hasi no mu turere no mu tugari nizihe rero inshingano z'abitwa ko bari abakozi b'Imana mu nzego za leta Pasteri Rorabati
ya murakoze kuri icyo kibazo reka mvuge inshingano zibiri abitwa ko bahagarariye mu guhamya Imana cyangwa se mu kuvuga ijambo ry'Imana bahamya Kristo icya mbere ni inshingano zo mu mwuka izo zo mu mwuka batazibonetsemo bazitunganyemo ntabwo izi bifatika zo muri leta zo mu butegetsi cyangwa mu baturage ziba zizashoboka uko imirimo si yabo ahubwo ni umwuka w'Imana ugomba kubakoreramo kandi umwuka w'Imana ntabwo akorera mu kajagari peut-être tuzabigarukaho ubutaha abakozi b'Imana kuba umukozi w'Imana si uko wize teoloji ugahabwa impamyabumenyi ya teoloji ya diplome cyangwa seritifika ntabwo aribyo bikugira umukozi w'Imana imbere y'Imana ibyo ni ibinyoma icya kabiri si uko wize amashuri menshi hanyuma ukahita ujya kuba pasiteri apotre bishop sinzi ngo nibyo bituma Imana ikwemera icyo ni ikinyoma abantu biyimika muri izo nzira zose ntabwo bimitswe n'Imana bakoresha ubwenge bwabo ariko ntibakoreshwa n'umwuka w'Imana umuntu wimitswe n'Imana hari n'ibimenyetso bimubaho by'uko ari ijuru rimwimitse kuko mbere y'uko ijuru rikwimika ribanza kugutegura n'ubuzima bw'urugendo rurerure buzabanza gukubita kamere yawe kugira ngo amashagaga ya kamere amahane intonganya kurwana kwikunda irari ry'ubusambanyi gukunda ibintu by'isi n'ibiri mu isi kubeshya kugambana guha agaciro ibifatika ibyo byose bifata urugendo rurerure ngo Imana izabikuviduremo hanyuma ube umuntu udaha agaciro ibifatika n'iby'isi kandi utishakira icyubahiro ahubwo ube nk'igikoresho nk'intumwa hano i Buraya tujya tubona buri munsi cyangwa se kabiri gatatu mu cyumweru abantu ba poste batuzanira amabaruwa ya leta bobo bakorera umushahara ariko ntabwo nzajya kumubaza ngo iyo baruwa ngo ivuge iki n'indugutumye ndabizi ibaruwa ndasoma menye adresse n'ikigo cya leta kitumye ibaruwa sindi bukurikirana uwayizanye nge ndareba ubutumwa buri mu ibaruwa n'abavuga butumwa bo batanga message nimba bayihawe n'ijuru ahasigaye bakigendera abaturage bagasigara barwana na message uwo mu pasteri rero cyangwa abo bakozi b'Imana bagomba kuba ari inyangamugayo mu by'ubuzima bwabo bwa buri munsi badakunda impinya Pawulo yabibwiye Timoteyo abo mu diakoni ntaba mu episkopi ni igikorwa cyiza abadakunda impinya abafite umugore umwe atagira amahane mu rugo rwe azi kwakira abashyitsi ni principe zisaba umuntu kugira ngo yitwe umukozi w'Imana cyane cyane ariko ari umuntu wigishijwe n'Imana mu gupfa muri kamere ahubwo abo umuntu ushyitse mu nshingano z'Imana ibimenyetso bizagaragaza rero ko aba igikoresho cy'Imana Imana irabimuhishurira ndetse ikabinyuza no mu bandi bantu batandukanye bakerekwa ko uwo muntu azahabwa inkoni y'ubushumba mu buryo bw'umwuka uwo ni uhabwa presence y'Imana uwo rero ntagomba kugira aho abogamira ntagomba kugira aho abogamira mu buzima busanzwe ntabogamira mu ishyaka rya politiki ntagomba no kuba mu ishyaka rya politiki na rimwe kuko amashyaka ya politiki ni nk'ama ekipa abiri y'umupira ni nka Arsenal igiye guhura na Real Madrid abafana bamwe barafana Arsenal abandi bafana Real Madrid cyangwa se bamwe barafana Rayon Sports abandi bafane Kiyovu hari n'igihe banarwana abafana kubera ko bamwe batsinze abandi bakabamwaza bibaho rero nta mupastori cyangwa umunyedini ugomba kugira abogamira mu by'amashyaka ya politiki kuko we ni umuhuza w'abashamiranye ni umuhuza w'abarwana ni umuhuza w'abatongana ni umuhuza w'abatumvikana uko niko n'abamashyaka ya politiki ari abakozi b'Imana bakagombye kubumvikanisha bakabahuza bakabafasha mu bugenama bwo kugira ngo bataryana badarwana batagambanirana badakora ibibi bagahungabanya umutekano w'igihugu icyo ni cyambere icya kabiri umukozi w'Imana ni umuntu ugomba kuba ari muri presence y'Imana kugira ngo igikundiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana bimubonekeho n'abamubona bamutinye bamwubahe bamushake w'inama bamushake w'ibitekerezo byubaka bamugisha inama mu bibazo bahura nabyo kubera ko babaturage bari muri guverinema bari mu gihugu n'ubundi babari abayoboke baba bakozi b'Imana babari abayoboke mu buryo bw'idini yaba abapadiri yaba abapasiteri yaba abashehe b'abayisilamu yaba abatemwe do Jehova abadivantisi n'abandi nibo bakagombye gufasha b'abanyamuryango babo kuko n'ubundi b'abanyapolitike baba bari abamambere b'ama eglise yabo muri za guverinema bamwe abakatolike mu badepite mu basenateri mu basirikare guhera no kuri perezida abandi n'abaprotestanti abapantekote n'abangirikani n'abapresbiteriyene abayobozi b'ayo madini nibo bakagombye kubafasha bakababera abajyenama kuko babasoma mu buryo bw'ubwenge spirituelema mu mwuka bakamenya n'ibyo babafasha desumema baba bagomba kuba bafite n'ihishurirwa ry'ubwenge bw'ibyo bagomba gufasha guverinema ibindi bisigaye byo kubaka amashuri kubaka iki n'inshingano z'abapasiteri gufasha abayoboke babo gukoresha amaboko yabo kugira ngo bateze imbere igihugu n'umuryango nyarwanda cyangwa se n'umuryango w'icyo gihugu babamo izo nizo nshingano z'abapasiteri en fait mbo n'ibi ngibi byo kuvuga ngo barakoresha ibiterane ngo dusengere ibihugu igihugu kibone amahoro ibyo ntacyo bivuze mu gihe mwebwe abapasiteri namwe ubwanyu ijuru ritabemera ariko tuzi hari nk'abagabo bakomeye bapfuye bari bafite igitinyiro tuzi abitwa ba Badesuza za Nigeria hari abitwa ba Billy Graham muri Amerika baremerwaga iyi periode ya Trump yarafite aba pasteur uribuka Trump apfukama hasi bakanamurambikaho ibiganza bakamusengera nubwo manda ye yarangiye akavaho ariko urabona ko Amerika ikintu kitwa iyobokamana mu gikristo cyari gitangiye kugira imbaraga kuko abayobozi bari abantu basenga yego bari abanyedini ariko nubwo bari bafite ako gatima ko guca bugufi ukabona ko niyo mana bayubashye abapasiteri bakagombye gukangurira guverinema leta na perezida kubigisha gusenga kubigisha gusoma bibiliya kubaha amasomo y'inyigisho zo kubaha imana nizo nshingano z'abafite twe tuhari kugira ngo tube abahuza duhuze imana n'abantu ariko byabanje ko natwe ubwacu imana itwemera mu magambo make nuko nguko nagusubiza izo nizo nshingano z'abakozi b'imana tujye kubyamoko ndangiza nta mupasiteri n'umwe n'umunyedini wari wese wakagombye kuboneka mu rwego rwo kubogama mu by'amacakubiri y'amoko neva umupasiteri wibonera mu bwoko bw'abahutu ni umuhezanguni umupasiteri wibona mu ndorerwamo y'abatutsi ni umuhezanguni umupasiteri wibona mu ndorerwamo y'abatwa ni umuhezanguni abo ntacyo bamarira igihugu ahubwo bakangurira abayoboke babo gufata imihoro gufata imbunda gufata za grenade kujya kwica abandi baturage bagenzi babo fanatisme rero zigatuma abanyarwanda bayoboka birababaje Afrika abaturage bayoboka abantu cyane ntibabanza no gushishoza aho abo bantu babavana naho babajyana yaba ari mu iyobokamana yaba ari no mu buryo bwa politiki nibige n'ingaruka zibizababaho nyuma yo kuyoboka ibyo bintu mu magambo make nuko nagusubiza ntizimbye mu magambo
yakoze cyane Pasteur Lora Bahati ndagira ngo umenyeshe abanyarwanda n'abanyarwanda kazeho mu terere hose mukurikira radio iteme yuko Pasteur Lora Bahati ni umwigisha w'ijambo ry'Imana na Bibiliya ubwo rero murumva ko uwo turimo tuvugana nawe wari we reka nayo mfuze ngo wenda kibi kibazo cya nyuma ariko hari akabazo numva ashaka gusubiza mu magambo magufi cyane kuri icyo kintu kirebana n'abahanuzi n'akantu numvise ntekereje numva nagombye kukubaza byihutirwa ugereranyije mu gihe cy'abahanuzi igihe abahanuzi bahanuriraga abami umuntu yabigereranya n'igihe nk'iki ngiki kuko turabona ukuntu Kagame yinjira muri biriya bintu byitwa yuko ari ugusengera igihugu ukabona abantu barahagurutse bamanuye umutwe barapfukamye abandi bakomye mu mashyi bitari bikwiye eske mu gihe cy'abami cya gihe abahanuzi bahanuriraga abami babaga ari abanyabwoba nabo cyangwa babaga bahagaze kuri rya jambo bemera ku buryo barihanuraga kandi kirya gihe nta n'amategeko yari akomeye nk'agezwe nk'ubu ngubu bashoboraga kukwica bashobora gukora uko bashatse ndagira ngo tubwire kuri icyo kintu cy'abahanuzi bo hambere bahanuriraga abami babaga n'abari abanyabwoba nk'abo tubona mu Rwanda ndavuga ba bishop na ba apotre na ba pasteri nako nagira ngo ugire icyo tuvuga mu ncamakeya ubwo noneho tuze tugana mu musozo
Ntago abahanuzi b'icyo gihe abahanuzi b'abanyabwoba babagaho mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya Yesu amaze kuza, ariko abahanuzi b'abanyabwoba tuju babaga ari na benshi cyane, bagahanurira iby'umwami yifuza. Abo ni abanyabwoba, nibo babayeho mu gihe cya Mikaya, ni nabo babayeho mu gihe cya Eliya, aboruganiza akababwira ngo nimugende mukore igicaniro, mutambe igitambo, nanjye ndatamba igitambo, turebe Imana y'ukuri iri buze gukora uno munsi. Icyo gihe rero hari haragwiriye abahanuzi b'ibinyoma b'abanyabwoba. Iyo rero habaga hari umuhanuzi uhagurukijwe n'Imana, Imana yamuhaga undi mutima, hari umwuka yamuhaga wo gushirika ubwoba, wo gutinyuka, icyo bita gushira amanga. Ibyo biva rero ku Mana, bitangwa n'umwuka wera. Sinepa n'importe qui wabikora, hari ubikora mu bujiji atari Imana yamutumye ari amaranga mutima yakabizira, ariko kenshi nk'ab'icyo gihe Imana yabahaga igitinyiro, ikabaha n'umutima wo gutinyuka. Kandi icyo gihe Imana yatuguraga n'imitima y'abantu bari buze kubwirwa ayo magambo akomeye, noneho nabo bakitegura kuyakira nko mu gihe cya Yona. Yona yari umunyabwoba, ariko Imana imuha umutima, arayihunga ajya Tarushishi, isiramumira kiba igitangaza, irongera iramuruka ajya Ninive. Ariko Imana yari yateguye imitima ya Ninive kugira ngo umwami n'abayobo n'abaturage be bumve ubuhanuzi bwa Yona, kandi Imana ikuraho icyago yari igiye guteza. So, iki gihe rero biragoye, kuko nibyo nkubwira ngo Imana isa nkaho yabaye expired, abantu bayitesheje agaciro. Iki gihe biragoye ko watu Imana yaguhagurutsa ngo ikujyane kuri perezida naka utarigeze anayimenya, azi ko yafashe igihugu ku mbaraga z'umuheto, ku mbaraga z'isasu. Yakubwira ati iyo Mana sinyemera, kuko ntabwo ariyo yashyize no ku butegetsi, nabwo ishyizeho kubw'imbaraga za gisirikare mfite. Icyo gihe bigasaba ngo petetre uzabivugira ahandi hantu, cyangwa se uzabitume mu buryo bwa bw'ikoranabuhanga bimugereho, nimba arashobora kwihana. Ariko kandi nimba yaranangiwe umutima, Imana idashobora kumuha kwihana ngo ace bugufi atabishaka, yarasuzuguye. Nta n'impamvu y'uko Imana iguha mesaje ngo uyijyane, urayijyana se ngo bimare iki, ko n'ubundi atazayumva, ntibizakunda, kuko aba yararemewe kugira ngo asohoze ibyahanuwe. Nimba byaravuzwe ko bizagenda ukunuku, nuko bizagenda, nubwo abantu babyanga bakabyemera, nuko bizagenda. Icyo gihe nta mpamvu y'ubuhanuzi, kandi mu magambo make niko nagusubiza.
Urakoze cyane Bwana Pasteri Laura Bahati ku bisobanuro byiza kandi binyura mu matwi neza, biyunguruye bikagera ku ndiba y'umutima, aho umuntu abyumva yumva mu by'ukuri nta kindi kibazo agomba guhita akubaza. Ubutaha rero tuzagenda tugaruka ku bibazo bitandukanye, aho mu madini atandukanye by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda usanga bitwa ko ari abakozi b'Imana batangiranye imirimo, bajyanana mu manza, batirukanana mu madini. Tuzagenda tugaruka ku bujura bugaragara ku bitwa ko ari abakozi b'Imana bagafungwa, abandi bagafungurwa, abandi bagasubira inyuma ugasanga baragambanira. Nabyo tuzagenda tubigarukaho, ndetse n'ibyagiye bikoreshwa mu bantu bitwa yuko bemera Imana, aho bagereranya Yesu wa wundi. Mukanya Pasteri Bahati yatubwiye ati ni jyewe mwungeri cyangwa mushumba w'ukuri ushobora kurinda intama zanjye, ntihagire n'imwe ibura, ikirura cyaza cyangwa se isega cyangwa se igisimba icyo ari cyose gishobora gushimuta intama yanjye, nkahagarara imbere ngahangana nacyo. Hari abantu rero bagiye bakoresha amagambo yo kuvuga yuko perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame ari impanga ya Yesu Kristo. Ibyo tuzagenda tubiganira cyangwa se tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Reka rero mbaze pasteri wacu cyangwa se umutumirwa wacu muri studio niba hari ikindi yakongeraho anasoza, hanyuma ubwo ndabonaho akanya nanjye ko gusezera abadukurikira kuri radio TM. Ijambo ni rya pasteri.
Ya murakoze kongera kumpa ijambo. Icyo nakongeraho ni kimwe gusa, igihe turimo ni igihe cy'uko abantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, baba bari hanze mu mahanga, baba bari mu gihugu, ikintu nabasaba ni uko bakongera bagashyira ubwenge ku gihe, bakareba ibintu barimo aho bibavana n'aho bibajyana, kandi bagashishoza n'ababayobora mu buryo bwa politike no mu buryo bw'umwuka aho babavana n'aho babajyana. Uko igiteye agahinda kandi giteye ubwoba n'ubuhanuzi Yesu yigeze kubwira i Yerusalemu bamushyira ku ndogoba, abona ibigiye kuba kuri Yerusalemu. ararira cyane bo bagira ngo na gahinda yifitiye ka emotion ziwe arababwira ngo Yerusalemu Yerusalemu iyo aba wari uzi ko nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi ngo ariko ntiwamenye ko wagenderewe ngo aba banzi barakugose ngo kandi icyo gihe ngo nibwo uzavuga uti ngo hahirwe uje mu izina ryawe kuvuga ngo Yesu we yabonaga ko ubwo banze ubutumwa yababwiye kubwizera uwo bizeye witwa Kayizari w'i Roma Yesu yarabibonaga ko azabagabaho igitero kandi ari abaturage akoronije akazabikira muri Yerusalemu n'abatambyi babo bizeraga n'abantu baturuka mu karere k'ibiyaga bigari ndashaka kubamenyesha ko suko mbivuze ku giti cyane mbimaranye imyaka mbizi kandi mbihishurirwa mbisengera imbere ni habi aho abanyamadini babavana nabo babajyana ni habi muzagira ibyago muzarira muzapfusha muzaboroga kuko mudashaka ubwenge buva ku mana ahubwo mushaka ubwenge buva ku bantu reka ndangize mvuga ngo tere satana kiniraho nzazivugaho ubutaha ni tere zibiri ni ibibuga bibiri satana akoreramo agakinisha abantu muzunga nkuko abantu bakina billiard nkuko abantu bakina ikarita makarita nkuko abantu bakina iyi mikino bateramiraho igisoro cyangwa se za rudo na za dame ni tere zibiri ni mu buryo bw'iyobokamana madini no muri politiki niho satana azunguza abantu ahantu muzahitondere mugende mwitere muhashishoze nimuhamenya neza mugaca ubwenge muzikomereze ku mwami Yesu Kristo azabarinda ariko utamwikomerejeho ari muri gahunda yo gusohoza ibyahanuwe Imana rero baho umugisha bashoboze kubyumva no kubitahura no kubazibura amatwi mu matwi y'ibitekerezo byanyu kugira ngo mumenye ubugombe bw'Imana muri Kristo Yesu Imana ibamere umugisha ndarangije telefone ni yayindi guteranya 31 6 8 40 11 5 49 wagira ikibazo yambaza kuri iyo telefone Imana ibagirire neza
murakoze cyane Pasteri Bahati Lola Abanyarwanda kazi rero nkuko musanzwe mubimenyereye ni ikiganiro iyobokamana na politike gicaho kuwa mbere isaa moja i Kigali mu Rwanda ariyo isaa moja i Paris mu Bufaransa nizera ku kiganiro cyagenze neza reka rero mbabwire yuko ikiganiro twagomba kuzakora kuwa gatatu kivuga ni ikiganiro n'ubundi twagomba kuzakurikizaho ikiganiro cyavugaga cyane ku bintu byitwa abavantara twavuzemo cyane ku bintu birebana n'ivangura cyangwa se amazina mpimbano atangiye kugaragara muri iyi minsi twateganyaga gukora kuwa gatatu ntabwo tukigikoze kubera ko tuzaba turi muri gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni ibiganiro bizacaho icyumweru cyose ubwo rero icyo kiganiro turarikiye abakunzi bacyo cyangwa se abifuza ko tuzagisubiramo tuzakivugaho ku nshuro ya kabiri nibidukunda ubwo tuzakivuga n'inshuro ya gatatu bizaterwa n'uko abatumirwa bacu cyangwa se n'uburyo abanyarwanda bazaba bacyumvise tuzagikora rero kuwa gatatu w'ikindi atari ikindi cyo kuwa gatatu hazaba hari ibindi biganiro banyarwanda rero banyarwanda kazi nk'uko musanzwe mubimenyereye twebwe tukaba dusoza ikiganiro cy'uyu munsi ariko tubamenyesha ko yari ikiganiro gitegurwa na urunana ruharanira impinduka arike kuko twifuza ko habaho impinduka mu mpande zose tukareka kugenda nk'impumyi cyangwa se buhumyi ndashimira cyane Pasteri Lora Bahati twabanye cyane muri iki kiganiro kandi yagerageje kudusobanurira neza kandi tukaba twumvise nkabashimira abo ku buhanga bw'ibyuma mwakomeje kubana natwe kandi nkasaba abanyarwanda hirya no hino namwe mwakomeje kudukurikira kandi muzakomeza gutanga ibiganiro byanyu nako ibitekerezo byanyu ko tuzabatumikira murakoze cyane rero nakagaruka mugira umugoroba mwiza.